kudelela kunini betesa sinyuka siyela yesa ihambe wena
Thank you.